Even now, Baba Wango. Emakokoko.
Hey, Kebe!
Here was born. Yes, I must born. Here was born, love. Yes, I must born. What to do, wa hambo hambele umile umele mawlali sandle mpambele senzi nkonze kamele pathi bhame semthethweni asidume sematheni imoto yezinto ifike eseni kwakuyobanjani hawu kwakuyobanjani iqomlinge kwakuyobanjani awu hayi kwakuyobanjani hawu kwakuyoba hayi bo kwakuyobanjani hawu kwakuyoba hayi bo kwakuyobanjani How about you, Vasha? Nick, come in, get back, you, Vasha. How about you, Vasha? How about you?
Yes, you pump. Yes, you pump. Oh, yes, in Canono. Yes, in Canono. Yes, in Canono. Hey, what's in pump? What's in pump? Oh, yes, in Canono. Yes, in Canono. Yes, in Canono. Hey, what's in pump?
Kwashingana no zagcwala amahlathi sikhuphu igqomo zithandwa abafazi ngidle isikindi nophaka emlazi ihlo libombe ngidime ngesaza uyasho ingano no umdanso ikhono ngilidu layini ngicontrola iphasi bengwa nempompa ngihleli namabhanda ingane zadansa ibona imali lenirimise sibashaya amakhanda danso uyaqhubeka kuphuma ilanga shaya igodi uzobona isimanga
Ematheni koma liphume esitayeleni Akuvele kusha abantu umkhova uphume nasentsheni Balokhe becelile ye wekhi uyidlalele Wekhi uyidlalele neye wekhi uyidlalele Le ndaba isematheni koma liphume esitayeleni Akuvele kusha abantu umkhova uphume nasentsheni Balokhe becelile ye wekhi uyidlalele Wekhi uyidlalele neye wekhi uyidlalele
Jonga am dingalakat kuzo khalin chizandit ngena sele yazi kuzo chisgubu umtantonzima wena ngehon confirm igqoma yiyindawo kuzo phela abantu phela abantu kuzo phela abantu phela abantu kuzo phela abantu 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 awu yinga no no yinga no no yinga no no yeah yeah wo ashakwe ma
I'll use this right there.
I'll use this right there.
I'll use this right there.